wanze nabatizibwa nasigi bo musala bo kwa mazi
okubatizibwa nze nabatizibwa bamfukirira mazi kumutwe
okubatizibwa nze nabatizibwa nabuko muliro omungi ddala
okubatizibwa nze nabatizibwa nalayizibwa mu maso g'abangi
okubatizibwa nze nabatizibwa nafuna ebbaluwa entongole
okubatizibwa nze nabatizibwa nayita wansi wa bendere ya kristo
okubatizibwa nze nabatizibwa bankuba emigga esatu ku mutwe
okubatizibwa nze nabatizibwa nayitibwa mu mazzi amangi ddala
okubatizibwa kutuufu kwe kuluwa bayibuli kweyogera kokoka kubanga egamba mukama omuluwa kukkiriza kumu okubatiza kumugoka ekigambo kino okubatiza kitegeeza kunyika era kwe kuziika ebibi mu ntaana y'amazzi nga tuli wamu ne kristo era bwe tuva mu ntaana y'amazzi kristo yazuukira naffe tulizuukira mu butuufu kyetaagisa amazzi mangi okusobola okuziika omuntu omulamba akabakuli tekakola kanesani tekakola kasefuriya tekakola nekikumuwa omuliro tegukola emiggo tegikola ebbaluwa eyo tekola kunyikibwa okubatiziwera kwe kukkiriza kyamakuba makadde tokyagaddira kwekwenenya okuva wansi mu mutima n'okkiriza yesu akulokole omwana omuto ekyo takisobola ate era n'ebibi tabalibwa talina kyeyava yesu abayita abato kubanga obwakabaka bwe bwabwe bweyabatizibwa kwekyali muto n'oyatanyikibwawe wawonga mukulu osaana obatiziwe kaakano kubanga tobatizibwanga kuba yesu agamba ddala nkugamba nti atabatizibwanga talindaba kkiriza okuyitako kwekisa batizibwa owone ekibambulira okubatizibwa kutuufu kwe kuluwa bayibuli kweyogerako kwokka kubanga egamba mukama omuwa kukkiriza kumu n'okubatiza kumugoka ekigambo kino okubatiza kitegeeza kunyika era kwe kuziika ebibi mu ntaana y'amazzi nga tuli wamu ne kristo era bwe tuva mu ntaana y'amazzi kristo yazuukira naffe tulizuukira mu butuufu kyetaagisa amazzi mangi okusobola okuziika omuntu omulamba akabakuli tekakola kanesani tekakola kasefuriya tekakola nekikumuwa omuliro tegukola emiggo tegikola ebbaluwa eyo tekola kunyikibwa okubatizibwa kutuufu kwe kuluwa bayibuli kweyogerako kwokka kubanga egamba mukama omuwa kukkiriza kumu n'okubatiza kumugoka ekigambo kino okubatiza kitegeeza kunyika era kwe kuziika ebibi mu ntaana y'amazzi nga tuli wamu ne kristo era bwe tuva mu ntaana y'amazzi kristo yazuukira naffe tulizuukira mu butuufu kyetaagisa amazzi mangi okusobola okuziika omuntu omulamba akabakuli tekakola kanesani tekakola kasefuriya tekakola nekikumuwa omuliro tegukola emiggo tegikola ebbaluwa